Buda, chakula KDL. Asanti.
Timeless noise. Come on, cow with the dancing specter. I go by the name Jack.
King of Seven.
Kula neno.
Kango.
Kula neno. Kula neno.
What?
KDL. Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno. What?
KDL.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya nitumu.
KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya nitumu.
Power. KDL.
Siwezi toka om bila breakfast, me say FF. Me tell you food fast, food that I satisfy, food that I quench thirst. Domina hang
by the name.
Na dishi anytime, any day, ata Monday. Na dishi daily, singoji paka Sunday. Besta ya kija, na mpa kipande. Tuna dishi wote, tunapiga asante.
Joshua, 1+8. Mawadi yake, domina meditate. Ina educate.
Shika,
it's not too late.
Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno.
KDL. Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya natumu.
KDL.
Nina kangumu, kwa Mungu na kangumu, ananifanya natumu.
Hey, KDL.
When me lucky swat na feel weaker, spiritually na feel nina shuka. But when we eat it, move inongezeka. Na feel powerful, na feel kuruka.
Jesus power,
power,
super power,
power,
Satan power,
Maoni.
Powerless power.
Twende.
Jesus power,
power,
super power,
power,
Satan power,
Satan
powerless.
Kula neno.
Kango.
Kula neno.
Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Kula neno. Kula neno.
Kula neno.
KDL.
Uko na njaa, unatafuta dishi ya kushiba, hey, yeah. Kuna dishi fulani KDL.
Nina kangumu,